Meden tawa do lawol bela kiloji mun chapat enay e gaya de neddo no fa ido so kungel arane burngel jude yarobe himbe jale wabbe lebbi tati be tokkay do lawol gol yole gadaade do lawol bitede kasisam ko himbe wuro gon nangi no gada ko wala fu do lawol de jole ko wadi de gada heba yarobe himbe jale be buitira dogundu loreji mudu enda sabe dum boyay lebbi tati ni kolore makagon yabi chukalel gom wari to Bubakar Sambo secretary General mo syndicat awjo be loreji gayam o wi kasi siji gadaadi e ko wala do lawol dum edin waddana sador ma mawdo awjo be loreji ben
muna da matsaloli
miden godi sador maaji kewdi do lawol gul nanga illa do so fa war gaya imbe gure tawade do maggul fu gadi yole reeta wakati loreji gerto yole de den wuube kam en du kebata lawol yenyude taaje ada ko adata fu de neddo hiibe dum fa wi daroto to sebe pejje dum be nauna nabe bar
ko ajima kada aduna
adam horeje sarisi kawji do jahale Mogayam. O ada na kebe e wide kolabi no don koje kwatutawe himpe wurongo e awjobe loreji be kebi njabi di labi darnadi
lalle akoy donkoki
de gonga no wodi labi gonadi no gulliri amma do der minister amin du min adi labi ko watta neddo fu na wuro fu wi'i no hidi wadane yole de do dum famtina iri yole de gadeti gam lawol gol milliarduji gonno gatte do maggo denne hana wi'e ummido fu wadda kaajo gom fala do maggol bonnagol bonna loreji himbe
tane kuma abin kuma lalata mun hanya
dun do mana majjun kawoni hakunde awjobe loreji be e nimbe wurongon nanondiri beldum do labi kesi ko jaade di pamral e denagu heba warta do lawol bela gayangol.